Mi ndo yule walosema sitofika popote, ila Mungu akakata. Mi ndo yule walonidharau, takufa kapuku nimepata, wanashanga. Mi ndo yule kipenzi cha Mungu, wakini chafua ndo kwanza nyota inanga. Mi ndo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya usijedhani ni mkaa. Afya tele ninayo, huyo ni Mungu. Do you see my car over my blessings? Do you see my house over my blessings? Do you see my family over my blessings? Afya tele tunayo, over my blessings. Mi ndo yule amesi kwa mimi kana yoyote, nikateseka kwa mita. Mi ndo yule walonisahau, na kunita msumbufu, nikatengwa na ndugu na jamaa. Mi ndo yule kipenzi cha Mungu, kila wakiziba njia ninapita na shanga. Mi ndo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya sijedhani ni mkaa. Umeona mashamba, huyo ni Mungu. Umeona mifugo, huyo ni Mungu. Ona biashara zinasonga, jue ni Mungu. Mafanikio yote, huyo ni Mungu. Do you see my car over my blessings? Do you see my house over my blessings? Do you see my family over my blessings? Afya tele tunayo, oh Baba blessings.
Kataa kutiwa hofu na watu. Jambo lolote nisikutishie wewe. Sema level yangu ibadilike. Na ili level yako ibadilike, number one, lazima uwe na imani. Lazima anza kuamini. Acha kusikitika, acha kulia, acha kuhuzunika, acha kukaa chini. Anza kuinuka na kuamini.
Kagari, huyo ni Mungu. Umeona na nyumba, huyo ni Mungu. Ukiona na ringa, jue ni Mungu. Afya tele ninayo, huyo ni Mungu.
Beat collapse.